surgery. Oh, na, 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 na. Mm-hmm. Oh yeah, oh yeah.
Endelea ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana unipandishe,
e Bwana
Bye.